we ava moba bika ko bibike utamenya birowozo no mubaseka nti mirembe kumbe basula ku mirembe kale bw'obasanga n'obakabira gwe tomanya kiri munda nti basiba bubi bakesa bubi basiba bubi basula bubi bambi opimanga okabira mukwano sibuli atagambye sori tyaba talumidwa nawe tyaba takufuddeko mukabira mukwano yandiba ebizibu akusinga lwakuba asalawo okusirika ebizibu sibyomu fenna tubiyitamu bwetutyo nga tugumidde ku katonda tukeza lukya nga nkoko ya lutuju tuyitawo nga tugumiikiriza tuyitawo nga tupatikana bwetutyo era oluusi luba lukumugumu lwetutusesa ate oluusi kubikkabikka ku mbeera buteraliikiriza batulaba tuyitawo 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 tutyo mbeera ya ndogo opimanga okabira mukwano sibuli atagambye sori tyaba talumidwa nawe tyaba takufuddeko okabira mukwano yandiba ebizibu akusinga lwakuba asalawo okusirika okabira okabira mukwano sibuli atagambye sori tyaba talumidwa nawe tyaba takufuddeko okabira mukwano yandiba ebizibu akusinga lwakuba asalawo okusirika. Kituufu ebizibu bikirana naye buli omu ayita wamunyiga bubwe yamanyibwa amalako yamanyibwa asomoka embeera mumulaba kuseka kunyirira naye tafayo tunyiga mbeera yansi naye uwejeri habikabika ku mbeera uteraliikiriza bamulaba tomuyita watima kuba tagambye sori ku mbeera yo yandibanga naye asula ku kyoto opimaga okabira mukwano bambi 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 okabira ebizibu akusinga lwakuba asalawo okusirika.